懂我。
特色。
阿米阿莫，妈咪阿莫，嗯哼，阿莫特色，我就是负的多。
Usha ni pata.
Green light.
Nisha kupata,
green light,
tunajikata,
tuna Monday, everybody, tuna Monday, everybody.
Nishida kashindwa shetani, kidole shaweka kidani, makeke zaidi zedani, arusi naita nyumbani, nikisinapo, mama hanapo.Tumetoka tumekula kiapo Misisi hapo, mizizi hapo Ndoa vile tamu kamulize jinako
Usha nipata
Green light
Nisha kupata
Green light
Tunajikata
Tuna Monday Everybody Tuna Monday Everybody
No 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 Tule Monday mpaka kuche Momo Movyombo tura uke Alisha nipakiza go swizz ona Kiss me, tease me, please ona Easy sahizi na cheese ona Mafeke chenaya tuliza na Kama tia njia, kama tia nia Hapa nakazia, ninacho kwambia
Usha nipata,
green light
Nisha kupata,
green light
Tunajikata
Ulisha badilika mchezo toka ulipo ni bamba Usije choma picha ukona mwamba kaa kijanja Visa visa minomu Masha visha vinonu Hatufiki kikomo Batarefu shinda reli ya kati Batarefu shinda reli ya kati
Tule mwane
Call your kid.